wasiirka caafimaadka ee dalka Jibuuti Maxamed Warsame Diiriye ayaa tilmaamay in xanuunku uu dib u soo rogaal celiyay maalmahan dambe.
Markii hore amba bilihii horena soo dhaafay, hadda laga bilaabo bishii tobnaad ilaa iminka, cudurkaasi wixii laga qaadaba ma dhaafi jirin, boqolkiiba labo ayaa laga heli jiray. Waxay noqotay dee in aad uu kacay cudurkaasi dadkii laga heliyey oo noqday boqolkiiba sideed shaqadiiba sii xoojin, anaguna sidaan anagoo garanayna inuu cudurkani adduunyada si xun u saameeyey uu weliba wajiyaal badan yeeshay.
Dr. Maxamed Ibrahim oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Jibuuti ee ku hawlan xanuunka COVID-19 ayaa faahfaahiyay in xaaladdu ay weli sahlan tahay balse loo baahan yahay fujignaan dheeraada.
Imika waxa xaqiijinaynaa inuu soo galay ma hayno, laakiin sidaa daraaddeed baan u arkaynaa haddii meel nooga imanaya dibadda uu nooga imanaya waxa weeyaan frontierka weliba diyaaradaha UK imanaya frontier ayeryaaga. Marka sidaa daraaddeed baa loo xoojiyay wasaaradda caafimaadka qaaday qaraar ay ku adkaysay qaraaradii hore jiray la sii adkeeyey si dadka soo gelaya dibadda ka imanaya inay sitaan waraaqadii ay negatif ku hayeen. Marka Jibuuti joo ibaadaana dib loo eego dadkaasi.
Mid ka mid a dadka Jibuuti oo ka turjumaya dareenka guud ee dadweynaha ayaa ii sheegay inay dib u xoojinayaan dadaalka lagula dagaalamayo COVID-19. Ramadan Muse, VOA, Jibuuti.